Halima cute face, I fall love for you. Unanifanya tu mwepesi kwa mapenzi yako my boo. Yani kwako hoi, siko hoi, sisemi chochote mimi bubu. Yani kwako hoi, siko hoi, sisemi chochote mimi bubu. Unaniganda mwandani, huku chumbani, kisu subutu yu yu yu. Unaniganda mwandani, huku chumbani, kisu subutu yu yu yu. Si unajuaga, mwenye mapenzi ya zati ni wewe. Si unajuaga, nakupenda sana mama nielewe. Nifanye mua, ninyonyo na vyotaka kisura ni wewe. Nifanye mua, ninyonyo na vyotaka kisura ni wewe. You are my lover lover, my lover lover. You are my lover lover, my lover lover. You are my lover lover, my lover lover. My lover lover, my lover lover. Minatamani ujue jinsi gani moyoni na kuzimia. Ndo haiwezekani, nisemayo mdomoni utazani na kuektia. Minatamani ujue jinsi gani moyoni na kuzimia. Ila ndewezekani, nisemayo mdomoni unazani na kuektia. Ila ndo basi sawa, mumba mbingu na dunia ndo anaijua. Ila ndo basi sawa, mumba mbingu na dunia ndo anaijua. Kwanza bebe nipo tofauti na wao, kumi mateke mixa viva Yani kwako till I die. Najisi na flow nikiwa nawe my baby. Wengine tena hawanifai, unanifanya nilewe pia mabei.
You are my lover lover, my lover lover. You are my lover lover, my lover lover. You are my lover lover, hapo sawa. My lover lover, you are my lover lover, hapo sawa. My lover lover.